tu na cuchora tu
na cuchora tu na cuchora
si una buena comer ay aku nani tena kumbe chibi kumbe chibi chibi Mzima ovyo
we mtu mzima ovyo
unachukua huku napeleka huku mzima ovyo
unachukua huku napeleka huku mzima ovyo
utakalia chagati wewe
utakalia chagati wewe
au utaliponza kalio wewe
utaliponza kalio wewe
utakalia chagati wewe
utakalia chagati wewe
utaliponza kalio wewe
Tuna kuchora tu
Utapakiwa mafuta huku, utashikishwa ukuta huku, utapigwa na mtu tatu, na uswahilini utasutwa huku, utapakiwa mafuta huku, utashikishwa ukuta huku, utapigwa na mtu tatu, na uswahilini utasutwa huku, utakalia chagati wewe,
utakalia chagati wewe,
utaliponza kalio wewe,
utaliponza kalio wewe,
utakalia chagati wewe,
utakalia chagati
Tuna kuchora tu Utapigwa na mtu tatu na uswahilini utasutwa huku
Gachi B.